jotamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Philippe Dambele to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jamnyalli sakrabe kedibe bangal kabaru ben margal to kay tonnuti Allah ana e huntangol hore lonjitibe kirwani gonbe to jema tonno jogala be do yimbele dugibe wuro mun en na sulini sanne kedjabe lamu jema saw binde jogala mbiyan lobbo wita wita e wadde imadara bangal sariyaji kumanidi kabaru mudun e le odo alhali woni ko yambina nyoloma hertanango ben gonbe njola mbiyan hikka kayti Allahji kabaru njolari gondo salli o yotar meden kikide hande na fawi do kabaru lekki alo vera jogigi nafasane mbiyan do sandu mbiyan meden e wi dunke en hono fuf kabaru mudun do wordi sa jawab mudun le mbiyan zulnal meden o dingoni sembe kabaruji amen kikide alalbari hande sappo jettilur decembre hitande 2019 bismillah sakrab hakke leru woni ko mbiyan egube kirwane le commune gourmera ngari to jema ton e be jogi ton tellaaji kewdi kabaru sulini do mbiyan lamu ko be sergilo o yu batte kulol woni ko be do yimbele be dogi yaltude do der wuro mabbe sababu dum fufu yoko be calanike jogola mabbe maccuka ko kabaru mu yeddi amiri mbiyan wuro kirwane sabi e wi mako galle fay goto mbiyan jogoraki hon maccube kedanna ko hebani en mahman baba kunta nado amen to jema e kirwane ton do fajtango usman diko e amnata jam
yo jema gonden nokkudo lonjitibe kirwane ngodi naja tawre ana ele temdere yimbe warbe so lonjiti don mo dubi chapande jetti non o holliti en ko sabanimo yude gendi makko
yange
sendi bimin bangal sallifana yude kirwane min duaton fete hunde fati min bama fe garawol min itarton min dogi min dopi nyandu amen ana wonno e katin e bimi min duaton sona dun be baranmi fe hunde min gadali e bimi min lata ko maccube sabe margal itimin gendi amen so waddi min do
ya
e wi dirisa kulibali lonjiti do goddo du yo jononi cilol mudido bol ko hebi di do tidalaji mangal mudun on dardi lami be bama dabareji fa be deno
le 25 octobre
2018 dem buguni nana jon woni nanugol ido bol de gendi amen hebe gatta dun gelle malli hewle e jeegon kawriti so bebe jidi nanude honen kenyen ni illa hande be gadata noddango e gelle de suka be jangina e gendi heni dum warata gelle hono futi 2018 min nanna ma hono non ambulance waddo yimbe be so sawri dum en
go hakkilo tawaka heedi horebe wuro kirwane e wi wali jawara conseil arana amiri gendi di be do lonjitibe ngala taguma so fay gawto kollito yobe marabe
hannu makkele
min kabali e mabbe kambe kabe hore mabbe kambe immi so be biti be bi min dibbibe min bonni galle mabbe fu yo pen gonga fu wala hen so wana dum do min goni gilla e mama amen gorko fa warde suka be mabbe fe goto wiyali hebata hoto margal woni a remanta kan so a dari kalisi anjey genda anjey dabaji ma anjey fe so etaji anjey fe kikirde goto a gollanta kan
baraka ne jonya be mi
e wi wali jawara kalda tan wawi hokkude jogala ka do tidalla e wi mako faande gondal jam hakkunde jawaran kobe e kulibalin kobe wana hande fuddi
kene
basi o fitina dani do o wala gite o wala juude wala hunko o wala nupi omoleli nedo fu immindomo ana andine fudata timmodo de Allah andi
le cercle jema o galleji kewdi koliti ana gonde torraji bangal margal lebi jabbinodi ministere serial leedi meden horino du galleji yogaji lonjitinodi batte torraji sabe o jataabe yo maccube ila kerwane le cercle jema kejaade studio tamani baba kunta mo studio tamani tammini en
andon le nde do yontere fufu mjon studio tamani nelabe studio tamani dum woni mahamman baba kunta ibrahim haran jallo kumpitan onno do kabaruji margal le raison kayya tiagal dum no mi citina no fa hande kala jido bedara faamu do kabaruji leedi mali he joji jur tamani na mbawi nawtrade bembal whatsapp numero 176 62 88 51 bangal viamu mo budu yobatake mudu 37 321 mobile mbiyan kabitibe fama nawtorno be mobilaji gondi mbiyan mobilaji goddi to ombori ton yabbi bombore irande beten alarbarande mbiyan didon kiddike hen tato barmi e le kabaruji di totti kambe kabitibe en jati fa hande bangal kabaruji di nyaloma sappo e jetti leru decembre yo nyaloma hertanango mbiyan jimbe njola susli leedi mali gondo wita wita e kabaru dewral bibbe leedi mali tuntana ma hore beta ko to segutun yeso premier ministre Boubou Cisse fanda mudun woni mbiyan fabaade jogola lobbo kabaru njola kambari mudon woni ko ministry humanido kabaru bibe leedi mali gonbe njolaadi dardi yimbe le njelibe yaade tiagal be yottino nawtorade ko wodi der leedi men di kedanna ko ministry amadou kuita hanni ben honorojo amen honrobe amen ortm e do fostango alcisse
de l'adoption de la politique nationale
ila bangol sharia darani e sholagol warde hande ana uri himbe ujinaji chapantat kebbe balligu ne golleji wartude no yawel ande 2016 warde dum goni hande do jawdi darandi ni narande himbe golle e wartirde himbe golle latke sababu wallude ko uri himbe ujinaji joy ne golle hadde sholagol de dati di ganal ati labudi golleji fahe wadama bangal martinde himbe kumpa e wi OIM organisation internationale pour la migration bande 2014 fa warde hande ana uri yimbe ujinaji noga e jeyon anditabe maybele mayo geji suka fa hewi ana hakune man ana buri yimbe ujinare maybele mayo geji wo le wi OIM organisation internationale pour la migration bande janvier wa de septembre 2019 kabaru o ana handi e dabereji lobbi mide kani wadde ko mi bayi fu yalla mi kada
ministre cialal fuddi nyande atnere nde mbiyen imadara wargol kukoy e kala dombi gondi der boli commune ngaji jegom gallure bamako e dede pilide gallure nde ka wana fi damgal e damgal hono do wowirini e le balde jetti woni ko gollobe temdore chapandi taton e jetton gollurde cenam e labal kinoto odo golle mbiyen majin gollo de do kukoy sambinoje nyawuji kewdi hono bubul e ko nande mudum keddana ko mbiyen hamadou dikko gollowa gollurde cenam e labal halni maryam kulbali do fottango ousmane nyali buli
parmi les insectes on a
les kukoy koy anahen bubi odi kuma nyageje gedde hono dum e nandore mudum e wargol domi du won hen di domi sini barama fa labi nyawji kewdi kebetede de kulle himbe keba deno e mun gube didi won itade wadde golleji mudum e puddan golle o bete wattu 8h e jippo wattu salifanaaji wattu 5h kikide e nabite kasen den e turtina nokkuje de dum watta fa kullo piro we koy dum keba mbare en way wadde kutteji sere do himbe hono durma wana dun tora goddo wala hen OMS jaati holli tiwide di produit ngaji ana bayi nawterede
l'organisation mondiale de la santé
lokki mbiyen lekki lolirki aleo vera na jogi darande mawnde e lembiyen denagu mben sandu neddo e wi dunke en ka e wi dunke en hewbe ka non wondun kolitibe wiide nawtorade ki tawe weltere fufu huntana ko hore na jogi kuteji bundi sanne kedana ko heban en adama sanogo do fostango ousmane diko e adama amnata jall
kido lekki noditeki aleo vera nanduki e nyingel rawandu yodu lekki chawro wi nyawji kewde hono nyaw deedi nawoji bube fawarde e wayde saka ko jijam le sandu e le ko bele ma sisoko dogotoro andin
amo walla lenagu sandu nebam aro vera ana wawi sawude barmeje fa ko wartata ko wiete infection amo walla beedede moddugol meden e amo rena en e barmeje bangal welta ko nyandu aleo vera ana nafa dum fu amo aura redu yorndu e yufu go redu aloe vera ana yafina dogugol iyan nyandu aloe vera dum ana wawi fandinde
tension artérielle
tagal saurde aloe vera nan ana ngardintina saldudu e wi kanko sisoko samakan doktoro jodido tumbutu kedo dum
aloe vera yo lekki lobbi bangal ngay sabi sa wali aloe vera e caldi mada ana ngardina
dum do wonde brema sisoko yagini kido lekki non ana jogi kuteji du seki na otoraka no handirini so tawi ki nyamama ilaki walitaka
sona pa men aloe vera ana jogi ko wete aloe yin ko wawi latade ko son bangal cellal men so mo bamirama no hana
ki lekki horaka yiwi fahande andanaka kaki remama hedi lefol mediterranean le sahal afrique ko boyi hedi il canari fawarde cap vert le ko dunke en famu ko leddi
ima de projet lolirdo les praticables woni huncionde hore théâtreji e ko nande e mudun kambar dun woni ko kawdital tatobal ngal landini fedde kumasu ben fuddi nyande sappu jogam ndudo lewru décembre gal juktoto fa nogoy lewru ndu hitande 2019 sulsilim ben hikka woni commune e kanya kabar nyanyal kedan ko hebani en aissata jara e do fostango ousmane diko e alcisse
hitane 2017 nde projet les praticables fuddi ko imade mudun yo wadde fa sukabe daranibe kabaru finata wadde meden théâtre fawarde e wadobe ke janni e dunke fam mudun pedro andal imade mudun yo wadde fa théâtre mali warta e darne mu arandere lamine jara horejo compagnie association théâtrale kumasu wonko sefi kadalna
on sante kam tayki ke jande wattu sukabe arandebe e jonube e walda hono fijo wawi latade sababu waytago
kasi ndira no kutu min bayi mo inde fijoji amendi no kuji to min bayi yewe malli gu fay goto wala to bangal fina tawa dun lati sababu imma gol daragol am arande fijoji dile boli wonno sato dule fay galleji mi fuddi noddu de fijobe gombe le leedi malifa yotare lede sella warde janginde suka
e wi lamine jara non sicile hikka o le commune de lar yo wadde fa artisien hippe leede hala bamako kura ande keddana hen ko sefi
fuda landade yibe dede bamako kura fa warde yibe commune 3 min jottoto jimobe yabirbe tobe fami landobe hodu heddani be e golle mabbe hodu be lati go oni min chubotobe tafu hitane jokko e dunne 2020 min muinan dewtere martino yibe kumpa bangal fijobe e no kujeto be jabbode
o de festival keddoto de wande fa noga go lewru decembre golleji kewdi ngata se leemun yo tiyatiruji bomi jandeji fawarde e wadde fa jamaaji jewta
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sengare le kabaruji amande raison ngaji di en biadna to yamfulla to no kenya na sapo jeddo lewrundu wonno police goto mbien commissaire bugoni keddido e le mbien masiba hakunde mabbe e jon en kaborrebe anditaka palibe non datol mobilaji dawoji yimbe kar mbien der nukku goddirdo kiloji seden tan bugoni do datol yamfulla e wi neddo goto jawdi mbien dawbe fuf tetama bandi goto barmudo na wondi sawrede to mbien sudotoro bugoni e le taka munyakambe kaptibe mbbe keddibe ka fuf dogi tun timinta mbien kabaruji am hen ka fa hande yotere na tagal joni